Costa Free.
Download music on Sora to
Ndakukonda iwe listen to me Usati mauoka hoi Ngakale vudo lingaku Sindi tasia iwe Tiende limuzi ngatingumbi Sitepe pae tepe iwe ndi Baby jikondi chatu chika Chachika lili Ndakukonda, ndakukonda Ndakukonda yukale waine Wachikondi tima wanga iwe ti
Music on Sora.
A gift in music.